ngajikelezi ngqondo ndimoshiwe. And that's too bad ngoba ndinesibindi nobungazama ntoni ndiqinile wena ingata ubowuni ndijimile wazama uboshi boya wam kodwa ndisamile. Idlozi linamandla asosulunge apha ungazama ungambe abaphansi bamandlabe. Idlozi linamandla asosulunge apha ungazama ungambe abaphansi bamandlabe.
Ndiphumile bomnyame ndingenile kukhanye ndakhisizwe sa khokhelilifala amaqhinga pheli ukuhlupha kandibuboni apho kuphingcinga zakude apho ndingaso.
Bangayazi uba sihamba nani uba simange nkani. Lahle bilizwi liyanqanda lithi masidibaneni masincedaneni yebakuthi masidibaneni. Idlozi linamandla asosulunge apha ungazama ungambe abaphansi bamandlabe. Idlozi linamandla asosulunge apha ungazama ungambe abaphansi bamandlabe.